Yeah. This is a story of life. I just take a little moment to remember my best friend killed in cold blood. I still remember his face in pain, but all I need now is peace. Peace in my heart. Yeah, KMZ. I need peace. I love peace.
Scriptures. Mani patikani kwa mauaji kaptafuta ukovu kwa vinywaji kudanganywa kwa ganji niangamize uhai faida gani kujenga kwa miaka na kuchomo kwa siku kaubani design kuendesha ndege kawe sirubani chuki kueneza jukwani cheki saa majirani sauti za risasi vita juu ya ardhi tunabaki ni machozi kila pahali hi-fi we tired of this ish twataka amani
yeah
for peace. Yeah,
Tutaka amani.
Cause I need peace. Tunataka amani. Amani. Tunataka amani. Cause I need peace. Tunataka amani.
Mwaji kanisani kweli mwaji ya shetani kwenezo wabriani gireza kwa kondani rafiki yangu jirani chuki kweli misidani msamamu yonu dani mimi na kweka ndani sijui kwa nini suizi univuti wali kikumbuka 07 sijui ni kuperi waya pili kwa chumbani wangu na kunywa kahawa jirani ya katokia wakani piga vibaya na kwenyesha alama msamaha nimewapa bambika sana vile mnavyo goteana afterlong kukimbiana kwa msha chukiana bada sasi sasi kilichobakisa kusameana bada sasi sasi kilichobakisa kusameana yeah
kusameana tunataka amani tunataka amani cause I need peace tunataka amani.
Yeah. The word of God is what we should embrace. Just to change the world, to obtain a new face. The beginning of peace is by reconciliation. Let's embrace peace and protect our nation. I love peace. You love peace. We all need peace.
Yeah.
So let us live in peace and enjoy the fruits of our nation. Yeah. Scriptures, love peace. Kenzi, I love peace. Yeah. Vitex Records. Yeah.
Cause I need peace.
Peace is you and me.
Amani. Tunataka amani. Cause I need peace. Tunataka amani. Cause I need peace.